ya kolamu kolabuot. Binyu mama zina noga zina buot. Ring rapper rata tata short. Ate kubit buta magico report. Ndieno nenyu kachi na yuwa kisangambi nkubide ku exi. Mubuze yari afachi ntimu wene chukumia gula yo sweet Pepsi. I want to give some money to my exi. Money to my exi. Yeye dawa boyanso mate yafuna maxi. Tayafuna maxi. I want to give some money to my exi. Money to my exi. Yeye dawa bangambie bamulabe mu taxi. Iwe na muyitanga ngambanze siri nyaboda. Nchaga sajaga boda. Mugamba funaka uba mbunkolela ne order. Ochimanyi sikola order. Somebody akabira somebody. Orokuba yafuna yo somebody. Na yenge chamua ula ne somebody. Yeye soko kufuna yo somebody. Ulumi waona katikisa chinuma. Njaga lampe ex nguzita mvuma. Ulamu bunyuma nzembulisa uma. Nsabo kirize nkutume baba juma. Uba. I want to give some money to my exi. Money to my exi. Yeye dawa boyanso mate yafuna maxi. Tayafuna maxi. I want to give some money to my exi. Money to my exi. Yeye dawa bangambie bamulabe mu taxi. Bamulabe mu taxi. Nalisi ziri nanga zinsabo kira banja. Wabula okira banja. Yeye amanyinti wa mugaso no kira chaja. Wama bampereze chaja. Ebyo mukwano biringa landi rodi na nyini karina. Big up a level. Weya wada baya chimaze boyi nebo korima. Nebo ita devil. Ndieno nenyu kachi. Na yu wachisa ngambi nkubide ku exi. Mubuze yari afachi. Ntimu wene chukumia gula yo sweet Pepsi. I want to give some money to my exi. Money to my exi. Yeye dawa boyanso mate yafuna maxi. Tayafuna maxi. I want to give some money to my exi. Money to my exi. Yeye dawa bangambie bamulabe mu taxi. Bamulabe mu taxi. Somebody akabira somebody. Orokuba yafuna yo somebody. Na yecha mwaula ne somebody. Yeye soko kufuna yo somebody. Anyway. Ndieno nenyu kachi. Na yu wakisa ngambie nkubide ku exi. Mubuze yari afachi. Ntimu wene chukumia gula yo sweet Pepsi.
Yo, Butan
Magical.
Ibra Buembo.